alam noga e nay lewru septembre hitande 2023 sakrabe hediibe to modom hedaade hejuji amen dile linde mangal modum fu min calmini om sanni bisimla modom hedaade actuation amen yalmo hande o mi wondi do Umar wagal Umar hon yallirda
mir selli basu fada sise
wagal hon jogonda sakara amle sembe kabaruji di
ay way pudiran kabaruji di leledi malinde en biya hono kala sukaabe annibe yaade france fa janga e kasen be fu france kay holiti wi do hokkata kasen e visa mudon sukaabe europe leledi malinde be do sukaabe on ngaran famtade hono be mettirano yewtere meedum noddirte mini magnaano wari yowade dow bingu leedi an kanko lobbo jangal mudum de ngaran kale kabaru hono monima dari do bomako do mo noddirte monima de lende pendance tali ki mudum e meme on di hono sembe kabaruji di jigi don do kikirade di bismillah ma be hande sise
wajola holli tirdum jomle sembe kabaruji di leedi france ka holli ti weede sukaabe fu annibe jangoyde le leedi mudum di europe e leedi malika hokkataake visa kase
non wori ali sise be kollitiwir be do sukaabe kasen darta don jara jottata ko le universite ngaji mabbe di kay kasen micciteden wiide yogga agence ji gondi do di du bikkuti dan gonde yottade do en wattu juno mamadou sama seku
fonde allah muyi jango leedi mali fuf jabantake le jangnirde mawde yo jangnirde dowre france kado anya bami dun woni ardibe leedi france non be bonori jikke jeune en hewbe
inani pour
wadde hitana wotere ciagan tewde talkuro wotoro son wi'ama dun darke an metti sanna mimmi passi non e concours goto mi yobi jati kase jande dan fu
mi frais de scolarité
gila jun jati kado anya wadde hello e agence ngaji kinidi be do sukabe le koybe suri jawara yo gollowo agence lolirdo suli etude e wi mako agence ngaji kiwdi bamako ana iraf golle ido wattuji di
ko debri fiado darnan golleji amen mi wonga ko yata dosingaji noga e sedan le biro dando mi wonde fide debri jatno honan be yimbe fu visa hebirte
dido telaji tawde fu sukabe ko yogabe kay jikke mun en bonali e ndaralam ko be fide debre e do cedele mbawde sawmide hello e le jangu mabbe
sakrabe hebibe ando ono bay tottude hakkilaji modon fudo dido kabaruji do hello amen facebook na do computer way galo so min jaari yeso fa hande mi kalam hala ima daraji di hayabe wondi wadde fa haba yurku yurku yode leedi amendi
mi cittide wiide ali sise darnde sukabe ido mawni sanne nyaloma hande no kam mi cittide wiide yurku yurku ido yahata ido heba sembe le leedi meden di wattu jono wajibi sina sukabe jatti be baylitino attabiyaji mabbe ngori fa kebe famtare fa de kedde mamoudou sama seku e sita sidibe
ko wiete islam yo goldugal gal jeune en hewbe baboto le habo yurku yurku yoni kanko sayo nana traore lolirdo baji wolti wiide jokol fofna hasindina sabika do tidal la
juste
mi mina famtina jamaare ciagan bataki di winnami kay video di hollitammi dudu an hollitata menadu darogo amen ndu habde yuruk yurukaku
konko sameru jallo ndubno golleji fedde democracy 101 wultibiri imadaraji kewdi gollirde wadi nafi san imadaraji pelle ko mani habo yuruk yuru hebi law sabi gor fuftaki wiide yimbe le hebana wonni natudu juri lam o do batuji wala fofum gada yalla woytade dido golleji hewteli mali edi dan gonde mudun hana feedun lato leedi ndere mudun jogola goto na bura goddo honjitobe hewbe holti wiide habbo njibu jawdi sukabe fudirta
wajalo beme ande de hodu fu nawtortoda fa ngadira dum
ay wali sisi min kamere golla ko hewe beme ande de sa yihi le facebook ay yanta canton sa yihi do twitter ay yanta canton sa yihi do instagram ay yanta canton wana hala whatsapp kay telephone wakati ho wattake connecté dum min ngad anton partager min jiawan ton du kabaruji
tamara andi beme ande de ana wawi nawtorade goddum ko wana dum tam
mi andi jati ka fa kebe famtare kedde mo kanko no dette dum modibo fofona o kanko lammi fedde no dette appel malinde ko mo sifido hen
sabi ande kasede imbele hobe kinki tutul kabaruji tawen ngana fi journalisten den na tu sababu kabaruji bun di tote jamaa tawen ande kasede na hani nawtrede yirwinde semingol gondal kawral hotogol jam akunde jeune kanon er ande kasede na nawtere e alhali dina fota fi jamaa si inde fota ido bonan dali di ono cyber intimidation cyber criminalité e konande mun den kabaruji lubbi majji fi sabi di kabaruji bondi kewbi hakku meden den may ndar jeunebe sinno no tradi no fiiri ande kesset
way galo min jaram jonkale lamu kenyeba ana le region kayto fami kala to hala jokol goto gundo wadde to imadraji bangal demal
non wori odo suka jokol o mono director burayma jara fadde makko yade do damaji de holli tam wiade kanko wattu joni hono margol dabaji kany e demal do won wonde e nawtira ton fa keɓe famtare keɗɗen Ousmane Niali Buuli nelaɗo meɗen ton o ko heɓini en dow hen
honno wirani leydi fenata gol kongol ana way hono Burayma Diarra faami ɗum fa gasi fay e tawede damaji ana kewli o nokku kanko suɓeka wadde golle demal e margal dabaji
miɗen rema miɗen mara dabaji mi taccan leɗɗe gawri ka e ñebbe mi wurna dabaji ɗanɗi mi womi beyi e baali e nayyi ka e geeloji miɗen rema ko yaada hectare ɗiɗi bambari e ñebbe
o suka jokkolle demowo ana anni sanne nafa leydi ɗum waɗi omo darta e bandiraɓe makko gaɗa hono o golle saabi e wi makko golle ittugol kanke farati mawɗo woni dow muɗum
gollan an nafaa sanne miɗa heɓa hen almasaɗɗaji tan miɗa tewtira sukaɓe jogoɓe fo tinno feyti e golleji deman e maral dabaji ɗum tan hono muɗum wala
ko wona o suka jokkolle Burayma Diarra malinkoɓe hewɓe woɓɓe ana gaɗa hono ɗi golleji fa gaɗa gurdal muɓɓen ɗum woni ko Ousmane Niali Buuli heɓini studio tamani iwde Kenya Ba
ɗum nawata en yewtere amen minimag yewtere amen minimag ñalawma hannde o min ngaala min kaala haala ɓinngel leydi yan kakulobbo
noon jaati wori Aliou Cissé micciti to wi tan le ko sakiti ko yimɓele hewɓe attawno hoore muɗen ɓurnine leydi yimɓele hewɓe attawno an toon mbiyan yo ɓiɓɓe leydi en lobbuɓe tan tawa annda kowoni kono muɗum tabata ko ɗati mbiyete ɗi dow hono worri Mamadou Samba Sy koye sita sidi ɓe
ewi jokolɓe Ségou e Tombouctou ɓiggolidan kaku na andite banggal Imma Diarra ɓinngel leydi e dow innde leydi muɗum
ɓiɗɗo leydi lobbo ana andite caga Imma Diarraji ɗi o watta saabi innde leydi innde lamorde makko e commune makko ɓiɗɗo leydi lobbo ɗum ana andite caggan so jommum ana miila hunde fof ɓuura suud baba wille
Kounimba Diarra dokkumaniɗo jande nedi e neɗɗa ku to lycée jeune fille Bamako o tawki wiide leydiyankeen ɓe kewa fewi wakkati joni o ɗu saabi goto fof laatiki Hammadou haaju muɗum
yimɓe ko heewi hannen holata giɗalle leydi homo fof haƴƴemo tan tewta kañe ko nafta ɗum wala haala leydi ni
Bala Touré Drissa Ouédraogo ɓeɗo jokkol ɓiɗi ɗon Bamako na miila wiide ɗu saabi taguji laamu koɓe yogaɓe ɓiɓɓe leydi hewɓe ngalna leydi ndi yakawere
ɓen laamukoɓe miilta kon janggo janggon meɗen ɓeɗa hani miilade ko meɗen jaati gaɓe watta ɗum
yalla fiyande dabare oɗo kabar o kanko Diarra o holliti yo sembine jande nedi e neɗɗa kule galleji amen nden en keeɓam ɓinguel lobbel leydi Mali
waygal duuɓi capan jeegom e tati joom ko leydi amen ndi ɓanti hoore muɗum ele Imma Diarra ji ɗi min ngala min kaala haala munimade l'indépendance o
noon wori Aliou Cissé fa ɓeydiriɗen dow hen faamu keɗɗemo kanko noddete Dawda Kone o yo goto e laamiɗo munima ngaji ɗi le leydi meɗen ndi o kuminiɗo kabaru fina tawa dokkumo sifi dow hen
munima indépendance yo tottugol teddel ngal gaɗan ɓe heɓtagol ndimakku Imma Diarra ji kewɗi nden no nokku o ñiɓama ñandene 2 septembre 1995 banggal yiiti ma wuuri capanɗe tati e jooɓo ɓamtare leydi ndi onɗo nokku o jogui nafa mawɗo saabu sa tawki damɗe nayyi woni hen ɗum hulta bisimilla kala koɗɗo garɗo ley Mali yo honni bolongal meɗen darata joomum tan yo teddina ndimaku e gotumaku leydi Mali so wona ɗum leydi Mali ndi kay ribbata fay goto sa ƴeewi ɗum nokkure ana e place o ɗo ɗiɗde yimɓe lolliɓe médaille d'or indépendance won tongaɗe onɗo nokku o
ɗum naɓata en birki sembe cal waygal interligue basket piiɗe muɗum fuɗɗi ila sappo e jetti lewru septembre ɗo kulikorotu
ɓe jokkiti tefalinoga e jeɗɗi lewru septembre ɗo Aliou Cissé wattu joni ɓe ƴewtoto hono goɓɓe fo ɓurɓe wawde ɓe kañe garta ngabbude premiére division golleji ɗi fuddu gollama noon kanko noddirteɗo ceemogo jakkite laamiɗo ɗum ligue basket to kulikoroto o sifiri dow hen
o championna ana waɗa ɓamde kayi yaade keɗal kan ele genni Bamako ga régional kesi ɗin baka muɗum wala hen jaabiji mawɗi heɓama jaati mais wonle ñalma joyi o le ɗi golle fiire ballon e fo ana waɗɗene wooɗiri le kulukoro ton worɓe ka e rewɓe wonko fiidi ballon guɓe nayyi wonko hani warde kawra yaha e premiére division golle ɗi ñaafa sanne gaɗɗo e tawede fof e fiyan dabiriji yalla ɗum heɓɓe waɗirede tawa torra fof mataka
kanno Côte d'Ivoire 2023 guɓe ardotoɓe ka andama ila alkamsara ɓettine woygol
noon wori miccitiɗen wiide Mali ana le guɓe ɗiɗi ardotoɗe Mali ana jokkidir toon e leydi Nigéria Cameroun Burkina Faso Ghana kañe RDC Congo
miccintinde tan wiɗo ɗo tirage au sort o ana landina sappo e ɗiɗi lewru octobre garondu Côte d'Ivoire to piiɗe kan oɗo ton watta ɓande sappo e tati lewru janvier hitande 2024 yaade sappo e goho lewru février 2024
Aliou Cissé en mbiyan tan ɗum wonen macci giɗirago ko anni wadde hakkude leydi Mali ndi kañe leydi Sénégal e sappo e tati lewru octobre warondu oɗo macci en mbiyan yo bortinama laamiɓe fiigol ballon le ɗeɗo leyɗel ɗiɗi fuddu pamri dow wota ɓe mbi ko laati sababu muɗum saabi de ɗum waran hawrude ɗum woni koɓe noddirta tirage o sort ko hani wadde nokku noddirten Abidjan ley sappo e ɗiɗi lewru octobre
woygal mi mila jonka do mi kaddete kabaruji amen
ali sise do ngarte haddude kikidande do kabaruji meedi di en joti sukabe kala do mbawi tawede le mali fu e mangal mudum e jaraama.